yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
al commissaire noga e jetti lewru avril itande 2016 jena yamde sokirdo studio tamani mi tawa e les maisons de la presse to bomoko do jotti nono do kabaruji du yumar way galo se kira bon compétitif vidéo no majere won non to kidal tole yontere dabbi non de be kolliti wi wakkari jono imugul arande won gol yalti ministre ma yalti ni dum le majjum fa hande andaka hono addibe uttinde ton yitenge wakati jono dum wono no botu kaldal e kawrangal ko timmine leedi meden di ko kambe lamibe botu mo dum dirti CSA be do kolliti metti mabbe hono caggal ko majjere de wada fewde e ministre ma ko wakkati jono be ngadi noddango fewde gubbe de bi tinno daro darne mudum foti hono bi bonandaji ngada kasel kolitinde wi defa hande kaldal e kawrangal an jogi tiida laaji leedi meden di wakkati jono gubbe motu de saha leedi meden be ngadi noddango fewde e yimbe le ballobe kabaru nyamduji le saha leedi meden di ben tinno balla yimbe le gombe tobe de majjodube kolliti do no balli guuji ya di ngal amato di fu ko heewi wala fu ko jamare de yi walde wumini dafa sariya o tacci hakkunde bi mani fu nara damal gotal de tre damal gotal kenyen be jidi e bala politique de le majjube kollitino hejo golleji mabbe hitade 2016 be bidde be kadja bala politique de tinno balla fa be jeyal hono be kanje ngirje golleji mabbe di sekirab di wono sembe kabaruji di min jogimi on do bete hande di bismillah mo don e hadade kolitinde wiide ministre mabbe jaltini imugol arande wol hono bonandaji ngadi tokkidal to caggal ko majjere de wadno ton so yimbel di don keddile de do majjere ka fa hande fama ka dum wonon hed addi uttinde ton yite nge fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
ministre ma holliti wiide yimbele majjotobe be ngabboyi do nokku kertana do lana diwoji do fedde ministre ma jogi denago mudum be ngadi bonandaji kewdi e kubbini dun yite le kaaki goldirdi kabaru denago di sabi basi o di don keddike e hobbe dun barmi fedde ministre ma de holliti dun wiide wakkati seden caggal ma jerande horgol fudda masala famana hebo e ko sawmini igol yimbe la didombe jawabuji kebadi tafondi kolliti wiide tajoral wadali bangal pidube jabede ka fedane holliti wiide korobe jokitan golleji mabbe no luggidiri salla cikitali anangota ande ko goda fuf golli le majjum horgol arande jondo holliti nondu wiide mangal pade ministre mabbe pidi jabe e dow weddi ka dun gaz lacrymogène salla majotobe be ana chako ka cagal dun be ngarti le nokkuji mabbe fadde basi o beyda monude
e kolliti wiide caggal ko botu dum won kaado jokkitaade kaldal e kawrangal le leedi meden di ko be ngadi batu mabbe o le nokko o ko wakkande batu timmine be kolliti metti mabbe caggal ko majjernde wada fewde dum won mangal pade mbarbe ngarbe wallude le leedi meden di tokki dalto le majjum kambe lamibe dum won CSA be kolliti wiide wakkati jono laamu o a dum won hono yimbe le gobbe le saha leedi meden di gube murtude goddo to dal kan darade darne muuden jeewe yalla hono watte foti hono di bonandaji ngatton kasen kede kanko noddirte Ahmed Botash kanko ni ambassadeur leedi Alanzeri ndi leedi meden di kanko lami botu CSA o do ko haali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
le comité
a fete nda welti ma sanne do faccitango kedja do horojo oni o bangal basi kidal nyande sappo jetti lewru avril hitande 2016 de kanko kedja do holliti dun metti makko bangal yimbe le keddibe be e torraji di ngala dalili fewde e ministre e kanya bonandaji le aeroport kidal o ona dido basiji ana wawi latade sababu be dande jama o metti yo sinni metal groupe e fuf daro darde mun en sala hono dido basiji ana wasa wadde
kasel
sekira bodo mbay nentri mi jojju modo hello amen be malani ngal mi noddirta face facebook ngal caggal ko botu jottoba kando jokkitaade kaldal e kawrangal timmitala ta dabbinonde le leedi meden di ko fa hande dum wono gube de holitama wiyede luttindiral kewngal yamale hen dukoji duma tama ton wakkati jono gube murtude gonde le saha leedi meden di be ngadi noddango fewde e balle balloje hono kabaru nyamdu yimbe le gombe le saha leedi meden di be kolliti wi be tinno balla yimbe le gombe tombe ko yaawi kede kanko noddirtada hay balla aga hamza taw yo neddo platform ko haali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
on navi de rapport au niveau
de rapport mo jokko fedde kumani de kabaru yidiwere e ballaji wadi o ka adadu ballaji sifa do le hen o nangal hakli amen fey balla fuf mi jiyali golle ballaji fuf yottina ka yibel amen be wakati jon o kay min bawa wide won ko dun nafi sakirabe amen gonbe ton be ballaji ka an hasindina fasanne kambaru dun jati min memmi kabaru majjun le kawtal ngeto balgal yo be jawna kabaru golleji ballaji di fewde yimbele be kala ko hasindina e le majji ngodi iwde kabaru ndiyam yottade kabaru courant kabaru cellal e kanya kabaru jande ka ditadi worde sanne
sa traîne
kolliti wiɗɗum wonon waldi hande jokkitade wakkati joni faɓe ƴeyal hono saria han taccirede hakkude ɓiɓɓe mali fofa nara damal gotal jaltira damal gotal keñe ɓe jiide e baale politique ɗe le majjunɓe kollitiɓe en heeƴo golleji mabɓe ɗiɓe kande gollirdi tan 2016 nde ɓe ngaɗi noddango e fewde e baale politique ɗe ɗo tinno balla ɓe faɓe ƴeyal hono ɓe kande jokkitirade golleji mabɓe ɗi keɗe kanko noddirtede Ousmane Oumarou Sidy Bo kanko no hooreji ndeɗo walde ko haali do hen do faccitago Muhammadu Samaseku
min
faccintiniɓe kala kawruteɗe min ngaɗi les raisons ngaji di hakunde amen e jalleñi e kanye balé politique de kassendun min kollitibe talki gollirdi ni min pewni e dabareji golleji amen facintina ibde hikka yaade fa hitande 2018 e kanye talki goddi di golleji amen hikka tan facintina min jebata ko fi gollidal hakunde amen e balé politique de bangal famu e madraji golleji amen di faaba tan woni ko min donti bangal balé politique de sabi yo golle forba min gondi yo dun golle balé politique en non kambe hunchanbe hore kabaadu politique miden kassendin fa sanne yo be ngadadan min hakkille kambe balé politique de
des partis politiques.
Balé politique je gondul ele gondé le leedi meden di luttindirde laamu odé be kolliti wirbe mube njaltitino do won majjer mabbe deb anni faabe ngadle noga e tetti lewru avril jabbi nondu le majjun kenya be kanno wadde botu mabbe do bomoko do faabe yalla hodbe kan yewtaade le hen tati hedi be kan nangude be kolliti metti mabbe hono kalde le kawrangal sinninira le leedi meden di fa yotto yo wiide wattu jono ko hono laamu hakkunde jo hani juddinede le saha leedi meden di be biidu wajum sina yimbe le be fu ndokkindire juudi ja yalla hono majjirto kollal metti mude le anniyaaji di laamu de bande wakati joni wodi keda kanko no dotte djigiba jaraw kanko won secrétaire général wadne no dotta parinande ko halido hen do foccitango mumini sendebu
heja be balé politique hirdube e lamu o anan kani ewtade le kikida ku o no politique leydi ndi wori mi kalando yandu nyalande de min kani majade gila ko boyi min dartino yalla kawrital maunde ana wada hakune balé politique gube murtude société civile femme fou mi kawrita mi ewto no kaldala e kawrangal wori e no ngal haani tagirede tawe mali huy finaka min bihi dabareji keddidi yo bibbe mali fur dokkondira hakkileji min gadi godo nodago fewde e balé laami bebe sina kanko horejo leedindi ewto no golleji makko kaani jottirede
be kolliti wi dum non walde humninde kabaru demal le leedi meden di be ngadi batuma be joyoba kenyen do bomoko do le o do batu wallitaabe yimbe le ballobe de di fa yotto yon demobe be fu be jihi be kawrto yi le o do batu tiagal mududu be kolliti dum non hejo golliji mabbe di be golluno le hitande 2015 keda kanko no dirteedo Mohamed Soumaré o kanko laaminde do walde ko haalido he do focci tango Muhammadu Samaseku
tem projet de renforcement des capacités
o do projet ana beedana kalfinaabe golliji di sembe sifa hono ni dokkobe golliji di yakawere kambe beedanta famu remobe be do faaji dib kan tabade bangal welter wakati o non jam jogorto no engrais mo unirte non nokkuji mabbe didirte e kaaje no ledde tutete no jardinngaaji jogorto e kanye bangal ndenaaku gesede no de pilirte grisuuji hande hande o dental sifa dido golleji nafi sanne bangal kebal remobe be bibbe jallo mabbe fuf latige sagu mabbe golleji amane di ana les raisons ngaji joy di ngoni raison kay raison kulukoro raison sikaso raison segu e raison moti an hawra cercleuji sappo e jetti e commune ngaji temdere e chapande jetti
180 commune.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Grabe ndu ne ngeewé yalla do ne les réseaux ngadi dem puddiran to gundam tobe collectivité batou fuddi ton Kenya wakkati jono fa tuttindira to hakkilaaji no be kan teedirade nyaaw noddirteedo en cas palais dum no wobbe dum noddiridu nyaaw buballa wakkati jono be kokkan jamaara wonde tonde hakkilaaji lobbino haani teedirade le odo nyaaw lanini be odo batou dum won doctoroore wonde tonde hokkindiri juude handicap international luta ngardan faado segudo ko yaati himbe altem dre no goyum directeur ngabe école ngaji fa yotto yo conseil en gollobe li academy ngaji kanye kap ngaji wodi tawere kanye gondi e famine to wakkati jono ko woni faana gol do famme goldu faabe keba jaba buuji lobbi do wonde jangimirde gonde tonde dido golli jarkan jukite to faali timmodo yontende lanni o do golli suudu ministre humnidu kabaru jande lele yire lele di meden di urte ngardam faado banamodo be kuliti yidu sukabe do won jangobe ton lycée mod noddata franco arabe fa yottoyo anka delde français kore kanyen arabe do jangente holitaade do puppito murtere mabbe baldidi kode sobe ngadde do murtere do kuliti yidu jababuji mabbe do won imu golgol be ngadde gol fa hande musenga be caliki hokkude be urte ngardam faado ansongodo be kuliti yidu mobilaji didi ciutonodi do won honto ansongoton mobilaji compagnie noddirte do gako holitaade be do mobilaji din jitaama do won de nokko noddirte inakar le lamu mena ko mobilaji didi hollitaabe ko do so di jitaado wakande yimbe el bombe sumbe jaadno mobilaji di kanyo sofer ngaji hollitaabe mobilaji di jehi so di daro yido won do tule jaari no gonde tonde wakkar jono be do yimbe el bombe sumbe jokki hendu se kirabe kabaruji mo imi jogino do bete handi di hollitinde witta ministre mabbe jeltini imugul arande honno bonandaay di ngadirto kidal to so yimbe el dido be keddibe hen ka fa hande faama ka yalla hebe addi uttinde ton yite ngel walde mo no dirta dum waldinde no dirta sesande wakkati joni o hollitaama wiyede be kolli metti mabbe ko majer de wada fewde e ministre ko be ngadi noddango fewde dum won gubbe murtude gonde sa haleedi medi di daro darne mudi e fati wona dido bonandaji ngada kasel wakkati joni no kaldale kawrangal hante bredi leedi medi di nitite den wiide fa hande en tidalaji kewdi an jale hen kanje gubbe murtude gonde sa haleedi medi di be kolliti wiide wattu joni do won yimbe la ballobe kabaari nyaanduji leedi medi di be an gonde tanude koyde be tino balla yimbe la gobbe tobe be kolliti wiide hono yoga e balli guddi di fu dum yakaton fe walde hande taccudu sariyaaji hakkul bibbe leedi mali ndi fa jeyal hono kaldal e kawral hani wadde le nokko fa mali fu nara damal gotal netra damal gotal kenyam be ngidi e balle politiki de be kolliti be heejo dum gobbe kan gollirde le hitade 2016 de le majjundu be kolliti wiide be kaaja be balla no gollidi mabbe di kan fever secret bi won non sende kabaru yimi djugno do be tande bi mi djoto o sanne heedade studio tamane hollitinde wi tan kedde heedade do e seeda hono andi ko no yottande an heddi chaldal.